kamanjerereza embeera y'obulamu bwange byenfiiriddwa bye nnali nnyina mpeerezaamu ebisingawo nsomoozeddwa amakubo gye mpise ndangira abalabe bange binzoganya nga n'ebyo simanyi ankyusiza olugero lwange kulembera ngoberere nongoosezanga ebyange embala byonno bituuse n'emikisa enzijo zigule
nekkubo golokofe wange
nongoosezanga ebyange byembala byonno bituuse nefamire yange gibeere nyaniriza ejo ndaza mukkuba ewatali kizikiza ewatali yadde ekiremesa wangomyambe njolinziza kati kenkusabye nange tondeka tonkisa nkusaba nze njuna byembala nkusaba tonjiwa yadde byempitamu ebisojja binzita bensomoka balabe bangi byempitamu ebizibu bingi kusaba kimu kuba bulungi emisanvu egintegwa yadde mingi kulembera ngoberere nongoosezanga ebyange byembala byonno bituuse n'emikisa enzijo zigule
ekkubo golokofe wange
nongoosezanga ebyange byembala byonno bituuse nefamire yange gibeere mukama ekisa kyo kye nsaba ensaliko bana bandaga befuula abayambi ab'ekisanga basanyukira maziga g'empisa bansalako ebingi byannuma neesiga mukama gw'ow'ekisa nongooseza amakubo gye mpita tukuzaako nange ondaga ekisa leero luno nange ayi mukama mpeereza ku kye nkalirira ntongoza omwo mbasinga nyimusizanga mbasooka onongoseza olulimi lwange ontukuliza ebigere byange weninye gibe mirembe birowoozo n'omwoyo gwange.